International na tifa style ya kimataifa. Nzuli kama ngozi kuya chui taiga. Tifa, best players za nyanyo mofipa uno kipa. Mwana kwa talinanga kafiva.
Ngome kuba kuchesenge. Ngome kuba temanye kwezi dedenge. Nsaba bebele vya dembe. Jagala tuchikole tuzidye mumelembe. Fetuli wakulu bando membe. Chikumba tuchola tetuva kumolembe.
End of year, we party. Tuchakale, wajanu wajajia. We party. Tuchakale, end of year. We party. Tuchakale, wajanu wajajia. We party. Tuchakale.
Girl Tifa, 6 feet. Aerobica, on a lift fitter. Sweeter, she's a giver. She's a lover, kwa ya galanzi seka. Diva, sit ya. No wine to the floor, no teaser. Oh baby, wanna teva mpuliza. Oh lord of mercy, kiza.
Yeah, we party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale. End of year.
We party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale. Call me the dancehall baba, singa tuba de Jamaica. Kweba nipi sina shaba raba na bamba. Kuba raga wisi kavanywa laga. Zini salu cholo kamye zini saba gaga.
Iteme kwa neme kade iteme kwa neme pia. Kagoye kapia tuaneleza no makomo pia. Fako vika deka tino sebo tute kubipia. Kasemo kapia koka labia kavele kapia. If you love dancehall, this are your song. This are na lingala, this are no song from Kong. Kuli mama vila call me the raga King Kong.
Wankubi lanjirabia one is
end of year. We party.
Tuchakale, wajanu wajanu.